Nimeshachoka kuwa lord, nitaanzisha maandamano. Wengine wanapata misipati, nakosaje mahusiano? Ama nipake mafuta cologne, ninukie manukato. Kama nitakosa hii haki, hakutakuwa na maridhiano. I wanna say, kuna wakati nakuwaga na msongo, mi mawazo yani mingi mingi. Unyonge kama kuku wa mdondo, lini nitapata ushindi shindi? Yani mpaka nionekane na jinyongo, muone na wivu mimi. Au ndo mnasema huruma sio malezi? So let me sing this. Upweke, 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 utaniua upweke. Kweli ndo nakosa mcho yani, au kusudi mwezenu niteseke? Jama upweke, 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 utaniua upweke. Kweli ndo nakosa mcho yani, au kusudi mwezenu niteseke? Nipate mmoja tu wa kunihudumia, binadamu wote hawa. Tukikerana nianze kumlilia, na madeko deko sawa. Kuhusu malavi davi nitakamia, nitazingatia pawa. Nitajipa ukandarasi uinjinia, dokta nitatoa dawa. Loli, I'm so lonely. Mawazo yani mingi mingi. Unyonge kama kuku wa mdondo, lini nitapata ushindi shindi? Yani mpaka nionekane na jinyongo, muone na wivu mimi. Au ndo mnasema huruma sio malezi? So let me sing this. Upweke, 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 utaniua upweke. Kweli ndo nakosa mcho yani, au kusudi mwezenu niteseke? Jama upweke, 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 utaniua upweke. Kweli ndo nakosa mcho yani, au kusudi mwezenu niteseke?